maxamed dadka reer bakistan waxay maanta u dareereen goobaha codbixinta dad gaaraya sida lagu qiyaasay 106 million ayaa doorashadan codaynaya waa sida la sheegay meelo kala duwan oo dalka ayaa doorashadan haatan si toosa uga bilaabatay waxaana la sheegayaa in ciidamo gaaraya 450,000 oo ciidamada booliiska ah iyo 307,000 ciidamada militariga ay amnigooda dadweynaha codaynaya ilaalinayaan marka doorashadaas ayaa si toosa uga bilaabatay Pakistan waa doorasho taariikhi ah waana doorasho doorashadii labaad oo dowlad shacab intay xilka qabato ay dowlad kale si toosa ugu wareejiso waxaan la soconaa Pakistan oo xurriyadda ka qaadatay gumeystii Ingiriiska sanadii 1947 qayb ka mid ah intii ay jirtay Pakistan waxaa soo hogaminayay ciidamada militariga waxaana dhici jirtay dowlad walba inta aysan xilkeeda dhameysan ay ciidamadu xoog ku qabsadaan laakiin dowladan iyo dowladii ka horeysay ayaa taariikhda inta la og yahay si nabadgelyo ah waqtigooda ku dhameysay haatan doorashada sidaas ayay ku socotaa maxamed
waan gartay marka waa doorasho noocee maxaa la soo dooranayaa xubno noocee la soo dooranayaa
maxamed oo doorashadan waa waxaa lagu dooranayaa waxa weeye waa baarlamaanka dalka baarlamaanka guud ah iyo sidoo kaleeto goboladii ama sidaan u naqaano maamul goboladyadii oo kaleeto Pakistan waxa ay ka kooban tahay 4 gobol marka baarlamaanka gobolada iyo sidoo kaleeto baarlamaanka guud ayaa haatan dadweynuhu ay dooranayaan 207 baarlamaanka guud ah ayay maanta dadweynuhu ay dooranayaan iyo sidoo kale 577 xildhibaan oo ka kala imaanaya gobolada marka waa laba doorasho oo isla socoto miduna ay tahay kii guud miduna ay tahay midii gobolada
waan gartay murashaxiinta ama batartamayaasha ugu cadcad ee la filayo inay guulo ka keenaan waayo
maxamed oo markaan niraahno musharaxiinta waxaa jira musharaxiin kor u dhaafaya 12,000 oo musharax laakiin sida la socotid Pakistan waxa tan iyo intay gumeystay Ingiriiska xurrimada ka qaadatay soo hogaminayay laba xisbi oo inta badan dadku ay u kala codayn jireen oo labada xisbi oo kala ahaa xisbiga la yiraahdo BBB oo ay hogamin jirtay Benazir Bhutto ama si kale hadaanu dhahno Reer Bhutto ay hogamin jireen iyo sidoo kale xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League N oo uu hogamin jiray Nawaz Sharif ama si kale hadaanu dhahno Reer Sharif ayuu xisbigaas ay soo hogamin jireen marka markaan ka nimaadno tirada farada badan u tartamaysa kuraastan waxaa haatan loolankan uu ka dhexeeya waxay tahay xisbiyada la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaz iyo sidoo kale Imran Khan iyo xisbiga la yiraahdo PPP saddexda xisbi ayaa ugu cadcad musharaxiinta marka la yiraahdo haatan talada u ordaysa laakiin waxaa xusid mudan maxamed oo doorashooyinkii hore labada xisbi ayaa inta badan ku tartami jiray laakiin waxaa carcar leh oo haatan aad loo hadalhayaa waxa ay tahay Imran Khan oo 1999 asagu siyaasadda kusoo biiray awalna ciyaartooy horey u ahaa oo haatan aad loogu dhaweynayaba lagana yaabo sida la leeyahay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee dalka Pakistan inkastoo haatan aanan ka hor dhacayn marka hadalhayn badan oo dhanka Imran ayaa jirta laakiin saddexda xisbi ayaa ugu horeeya labada xisbi ugu soo horeeyana waa xisbigii uu hoggaamin jiray Nawaz Sharif iyo xisbigan uu hoggaaminayo Imran Khan laakiin sidaan la socono Nawaz Sharif iyo gabadhiisiba haatan xabsiga ayay ku jiraan halka walaalkii Shaabaz Sharif oo asagu haatan uu xisbigiisii hoggaaminayo
waan gartay waxaan soo hadal qaadnay Imran Khan oo dadka qaar ay leeyihiin saa sheegtay waa kuwa ugu cadcad lagana yaabo in xilka ra-iisul wasaarnimo uu ku guuleysto waxaan ognahay in dalka Maraykanku uu yahay dal dan weyn kale dalka Pakistan oo dabcan dagaalka uu kula jiro Taliban-ka Afghanistan ayuu qayb ka yahay haddii Imran Khan uu guuleysto siduu noqon doonaa xiriirka Mareykanka iyo dalka Pakistan
maxamed oo Imran Khan waxa uu taageero ka helayaa inta badan dadka reer Pakistan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxa uu horey Pakistan ugu soo hoyay guulo la taaban karo marka la fiiriyo xilliyadii uu ciyaartayga ahaa taageero badan ayuu ku haystaa gudaha dalka Pakistan sidoo kale waxa la sheegay ciidamada militariga dalka Pakistan oo ayagu awood xoogan leh in ay taageeraan ama ay taageersan yihiin Imran Khan waa sida la sheegay inkastoo ciidamada ay dhaheen doorashadan anagu dhexdhexaad ayaan ka nahay laakiin warar badan ayaa jeegay laga yaabo in ciidamada ayagu ay la jiraan Imran Khan siyaasadda arrimaha dibadda marka ay timaado Imran Khan waxa uu sheegay in siyaasad wanaagsan uu kula dhaqmi doono wadamada dibadda gaar ahaan Mareykanka waxaan la soconaa Mareykanka iyo Pakistan inuu ka dhaxay iskaashi xagga argagixisa la dirirka ah. Marka ilaa iyo haatan ma garanayna sida xaaladdu ay noqon doonto, laakiin sida uu sheegay wuxuu sheegay in uu xiriir fiican uu la samayn doono. Waxaana moodaa wadamada reer galbeedku in ay haatan Cimraan Khan ay ku xaglinayaan in doorashadan haatan uu asagu taageero ka helayo ciidamada militariga. Marka waa wax naga qorsoon waxa soo bixi doona, laakiin asagu ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay xiriir fiican ayaan u sheegayn doonaa Pakistan.
Waa garti ururka Taliban ee dalka Pakistan, dabcan urur dabyar sidaya maaha, loolan adag buu dowladda geliyaa. Haddii bay dhacdo sida aynu hadda ka hadlaynay, Cimraan Khan uu guusha uu helo, siduu ekaan doonaa dagaalka u dhexeeya dowladda Pakistan iyo ururkaas Taliban ee dalka Pakistan?
Dagaal dhimasho iyo dhaawacba fara badan sababay ayaa horey uga dhacay Pakistan gudaheeda, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo Taliban. Cimraan Khan gobolka haatan uu kasoo jeeday la yiraahdo Khaybar Pakhtunkhwa, oo inta badan xisbigiisu uu ku xoogan yahay, waa xisbiga inta waa meelaha inta badan ay qalalaasa iyo qaraxyadu ay ka dhacaan. Waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda markii uu xilka qabto, hadiiba uu xilka qabto sida uu markaas dabcan ay isu fahmaan ama sidii ay isugu soo dhawaadaan. Laakiin ilaa iyo haatan wax uu ka hadlay oo ku aadan sida uu la tacaamuli doono iyo inuu wada hadal la furi doono Taliban iyo in kale ma ay jirto Maxamed. Marka waxaanu arki doonaa hadduu guuleystay iyo siduu markaasi ula tacaamulo.